Yo.
The Dope Child.
Them you tear around the place. Yeah. Conscience. So mashy. Love it when you make you suck my bumps like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, thick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You pin down a builder. You pin down a builder. You pin down a builder. You pin down a builder.
Nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Mwacha za kondo go chongo. La mimboko mbaka usogo. Tima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na benda. Figure fire ni dangerous. Mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama feature. And mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Niko kitali yo shamba na chuna mboka. Leche jasa kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na ring. Nazi tuna kama tangu kunyanda upigwa mboka. Kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka, takula nyoka. Wakichaka, kitanda, liko na sofa. Chapa, kichapa, na chia broma.
Venye ujibeba nga miudai, miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai, miupenda na benda. Figure fire ni dangerous. Miudai, miupenda na benda. Fanya na feel kama feature. Miudai, miupenda na benda. Miupenda na benda.
Kwambulu, luku, washa kindukulu. Kati kijani ni kupige mabiboko. Pale Instagram gachachisha na kimoto. Vinyo na watesa minapenda mangoko. Mangoto, maloko, siko kwa mosho. Orosho, madiva zimebundi na nituru. Kulamba mururu, fika ndona juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venyu mejibeba nga miudai. Miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai. Miupenda na benda. Figure fire ni dangerous. Miudai. Miupenda na benda. Fanya na feel kama veteran. And mew die, mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda. Mew penda na benda.
DJ Mpatwa, DJ Mpatwa, the turntable killer.